na furahika kupoteza kipenzi. Na huzunika kupoteza kipenzi cha moyo wangu. Na lalamika na shindwa kulala.
Yeah, this is from this one. Yeah, sometimes when I talk it too.